Munyina Joe, Bio, Munia Paul, and a Masaba Munchain. Na ye betua yem koma ye bo efa unipa ne wie ye emu ensem. Sa adisyen e ya dia ebebua yem papa pa sedebe ye ye betini ye sisi ye hon ewo Kristo Yesu maya etoso mienu. Ini anom yeshe saadi suan ya siye no yerikan suan bibi ya ato din se atemuo eni ushim aye ye rapture no nenu si ye no ena afe ye ni se yebe he the final state of man se ni pakura no se nene wye ye etie ye wo eye nyamisemu adi suan biya ya na ye friend se eschatological I mean teachings eye ewiye brenio ma ACC anase besi nipa yen abrabo mo no eno ne friend se eschatology ne ma ye no na ye pese ye koso na ye hwehwe mu eno nte adesua ye sua no e yade a ebeboa menu mienu na ye behu no nea ebesi ankasa ewo ebra ye bre e ba beson na fe ye ko baabi a ifri bae eni pa o se ye hunu baabi a ifri bae de ye no ha eni baabi a ifri ha no mu a ye kro eni anom se na medika aka no adesua no ye hwe enipa ye final state ye senia ye wie ye kro ano ni a ac na enyumre ni eba besusu hu no ato din say how does death okay kwan ben na ewu okura efa so eba na se ebeti saade ya se a na o se ehwe chiro num na ehwe sane a osuru nyankopon wa chiro to ho amenipa se de be ye nipa ebe hu no sane a ewu okura na eba esitie de din kan no bible no chiro yen say enipa e friend say nipa no ne ma miensa e ne kabo mu Emma Yenipa. According to the Bible, humans are made of three elements or three components. Now you can ask me if Thessalonica Moma Idikan itia ye inum chichemwa ye edyono miensano. Ne honum nia tronoka ye ni emekana brofono awa se. Now may the God of peace himself sanctify you completely. Ayasum jinya nkupono on temo hukra. And may your whole spirit, eye wo nyina, and your soul, ene wo kre nyina, and the body, ene wo nipedia no, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Na hani ye maye unu se, seye kase unipa, ni ema miyensa, eni jina ho manipa, ne no ene achro no kano, wase eye wo kra ekwita wo, ene a nyankopon de ma wo aid in true mu na be yo krote as a oyelty as a phone and afe uni pedia no a nyame se ofaye dotie mu tisani ma mien sing ebesi yeti as yese kwambe na uwo faso eba ebesi ye wunu se uwo aba na ubi ewu a na osi ye wunu se sani ma mien sing and a kabo mu emu ni pa ye nipa tisani ma mien sing mu titidia nature se ewu na ye kano na ye den na aba Owe eye Genesis anase Mose nguma edi kan ti emienu chemu aye enso no a Bible say Onyankopon ode form dotie ene ye wonipa no dede nkan ni padua ye a ohunu mi no nyame de form dotie ena eye oye na ose afi ode form dotie ye ni padua no ne ni padua ne da hwan keka no ho afi wo home ne nkwa home ye no na ye the spirit part of God ohome ne nkwa home ne egu saa ni padua no ane da ho no na afi nipa ne keka no ebe ye okra oti ase obe ye a living soul enti ohunu se ni padua no na home be mu ena afi okra betena mu eno nti niema miensen no ene kabo mu ema eye ni padua no nokure mu ni abodi nyansa pe mu ni mdiefo achre se ampara se ohwe eye ofrene den elements e woni pe mu elements no na ni chira se otwi no ebe ye den kakra ye ka se elements a ye no no eye bibi te se okay ni nyina na ebe ka na brofo kakra bi te se gold ye element diamond ye element afi so so no ye element bi te se nitrogen carbon ni ye keke ka ho ni nyina ye elements nhwemu akyerɛ se saa elements no saa enuro no a ɛwɔ ni padua mu no ye hu saa enuro no a so so ɛwɔ dɔteɛ mu so te ase ɛno nti no de ye ka ne se ni padua yi nyame se wɔ de dɔteɛ na ye no ɛma ye hu no se ɛyɛ no krepa fi se niamma ye hu no dɔteɛ mu no ye hu no ni padua no mu so so na ye ana nyɛ nwa se aboa so so no wɔ te dɔteɛ mu oti metena nipa eyem so ma eyeyie e ma wonyinu oho etoto no nkosua eye bebree ti se ne oti dotie mu na oye pepepe edi adanse se oye dotie so oti ase oye dotie nti sana Mose nguma edi kan tie mienu chemu eyen so no e kan ye nyame fa dotie e na afi ode ne home ye spirit no e be mu e na afi okra enso so be ye dai e betena mu owura bi a mi hia nasem ewo internet so ni din de Andrew Lindsay na asem o kan ye ni se every element that is found in human body is also found in the soil sa ye kasa chemical element sa enro a ewo ni padua mu bi bi ewo ni padua mu no wo se bi wo dotie mu no bobo ni ema bi to say humans are also made of carbon okay minim carbon no ye ni twi nitrogen mo asebi mo akosugo kakra no obeti saidi nitrogen hydrogen oxygen and then something like calcium phosphorus potassium sulfur sodium magnesium san ro ye nyina no ye nya woni padua no eno na se obi yare a yesi onkoto eduro bi eti se magnesium sulfate na wo ye se adan ye se onkoto magnesium sulfate oni padua no magnesium sulfate na ebi wo mu na etore bi na se ebi a na wo ni padua no mu no ekofo mu a na wo ye abeyare ntu be he na doctor atro kokonom ne fa hye na ekofo mu no anaemu nti enro bebraye ye te se paracetamol tablet ye teke nyina no ni nyina ye saa enro yi a ewo ni padua no mu ne kofom no eno ana o me ne tablet form na hin no nkonya sa tablet no ni nyina no enye free dotie mu ne ma enye free dotie mu ni suo ne eke ka ho no e na ye sade ma woni pa no kire se dotie na o free mu no emu anso no ye de ma wo enti e ma de bible no ka no ene asem no pepepepepe e de sa owura Andrew Lindsay say e no kre nhwemu ame ye hu no se enioma e wo dotie mu no ewo enipadua no mo ensoso minianom ye se eden na ewuoba how that's death okay na niema a okekan ni component ni element ewo enipadua mu de eno de fa we ho minia obete ne make na se ye be se ehu no se enipadua no ye se niema miensa ne kambo mi enipadua eye enipadua na onipa enipadua na ngasa na afi ye okra na afi no ya wo honhom anyame de mai sane ma miense di ntitimu a na kire se ewu aba na se wo hwe mu a osenka fo ti ye do mientemu a ye nson no kan se wo se na dotie eno ebe sa akọ asase a efiri mu bae no na honhom no akọ onyankopon a ode maaye ne nchen ose owuo ABC a dotie nipedia no friend dotie no ose ebesan akọ and the dust shall return to the earth as it was sene ne wo mu dada no ebesan akọ mu and the spirit that was given by God no will also return to God who gave it san ose nkafo kan ye munamin ebekodo tie firi mu bae na okra no a otimu no home no a timu ne beye okra no eno so eko eja ne nche na sa enye me din titimu a na kire se yesi owu aba na nyumre ye mpese me twimwa dwe nyina sesu ne se se eno kre se owu abade a enye na nipa ebra wo bewu beka won se go obu ene ebra Kristo Yesu besa ba ne maye toso mienu no edi en na esie nipa no anano ukọ na yie no enura memene ukọ yie nipa no owu yie na ukọ na yie no sesie wo hene wadwene yesie kosie no nti adaka no wo sha na eno na ipese yie hu ye hu ne se abebo afi se nipa bi susu se asetena mu nkwa de ye hu no eno anu no wunyewu a na asa wunyewu a na asa sɛne ya na obi ka kyerɛ me no wɔse me dia kura da me brɛ me wo kura na asa sɛ wu na nka asa ka me nia nka hadwene nanso wu a na ensan bibi wo kyerɛ na ne wo kyerɛ no na yɛpɛ sɛ yɛhwehwɛ mu na yɛhu na afei no sɛ wo sɛ wo sum nyankopɔn wa wa hwɛ nyankopɔn wo kyerɛ kwan yie akyerɛ ne sɛ wu wo kyerɛ no nsɛm bebree na wo hɔ na no na yɛpɛ sɛ yɛhwehwɛ bi mu na afei no yɛtumi ɛyɛ ho siesie sɛ sɛ ye wu akyi asetena bi wɔ hɔ no mu a yɛsa abɛkɔ mu deɛ a ɛneɛ na wɔ sɛ yɛhwɛ no yie me nuanom bible no kyerɛ sɛ nnipa yɛwu a yɛsa atena ase bio but exactly what happened after one dies till the final resurrection day no deɛ yɛmu biara nim na nneɛma kakra bi ne yɛakenkan firi twerɛ no mu ama ye nya nimdie kakra bi ho se se na esi na ano ne okɔ na yie no ohunu se ni padua ne dampa so de nanso ono amu no no ni ho ofa ahene ehene na okɔ ba bi a ɔwɔ no ene ne esi ho no mu no ehu asɛm ene ye yehwehwe wi enye ni pa nyina na egye saa asɛm bitu mu se enipa wu a ɔsa atena se bi o nanso so mu amene mo kasa no mu mu fa kase no aya akamfo sɛ ebinom kora anya akamfo a wote twi kasa yi American na wonim akan no wotimi hunu yie sɛ akamfo gyidie ɛkyerɛ sɛ yɛwu akyi nipa tena ase bio ɛno nti ɛna sɛ ɔhwɛ ne sɛ obi wo ne yɛdeda no a ɛsu amanfoɔ su kasa yɛkasa nyinaa na yɛkasa kyerɛ nea wawuo no yɛ a na wadwene yɛ wɔ sɛ bɔde ne da hɔ no kasa akyerɛ no daabi wɔkra no a ɔda so te nkwa mu no ɛna ɔno na ɔkasa obi wɔ wɔtumi ka sɛ ye wokɔ a ka kyerɛ me wɔ fa kɔmi fi mɛ no sɛ ɔmane me adɛn na ɔka saa sɛ bɔde ne ɛda hɔ nom no sɛ ɛni aso ɛni yɛ ne ɛhunu hwee na ɛnte hwee deɛ a woka saa asɛm yi ayɛ dɛn do yɛadwene yɛ sɛ nipadua no a yɛadeda no na ɔkasa kyerɛ no na mmom kamfoɔ yɛ gyidie ne sɛ saa nipa no ɔkɔ baabi a ɛfrɛ no sɛ asamado na samaro wɔne nananom adi kan akɔ nyinaa no obi ɛtwɛn saa nso so na bible no ɛka ho asɛm pɛpɛɛpɛ to hunu sɛ na akamfoɔ nim saa de ansana yɛn bible koraa no ɛreba ma yɛakenkan firi bible no mu sɛ sɛɛ sɛne yɛgyidie teɛ no saa na bible no ka tɔ dabi a na ɛyɛ awerɛho sɛ ebinom tumi ka sɛ bible no ɛda hɔnom no nye nyankopɔn asɛm na obi na ɛtena ase kyerɛyɛ me nuanom ɛnyɛ no so na yɛkɔ nnɛ na ɛbi adaakye na metwe w'adwene si so sɛ asɛm bi a bible no ka no ɛyɛ nokorɛ na sɛnea bible no ka sɛ nipa wu a ɔtena ase no saa na kamfoɔ yɛn nso yɛ gyidie tie na ɛyɛ nokorɛ ɛnso so ɛno nti na ɛtɔ dabi a obi wu a obi sɛ mekɔ akɔbi sɛ akyire makɔbi sɛ ne yɛku no ɛno mo ne ade ɛsiane sɛ wɔnim sɛ ɔwɔ hɔ obi tumi ka sa kyerɛ ne wawuo no sɛ nipa a wɔku wɔ deɛ wọn soso no hwɛ sɛ wobɛtua no so ka ade ntia sɛ nipa no wuwu no wɔ awudeɛ a ɔka saa asɛm wei ayɛ dɛn deɛ kyerɛ no ka no me nuanom ɛyɛ nokorɛ. Na sɛ dɛ mɛsika aka no, nyɛ nnipa nyinaa na gye saa asɛm yi to mu. Na nea ɔwɔ sɛ yɛte aseɛ ne sɛ dodoɔ a yɛana nye saa asɛm yi to mu no ɛyɛ dodoɔ a ɔno mo nta nye Nyankopɔn ni, nti ɔno mo nye Awurade asɛm a ɔyɛ dɛ ɔka no ɛntom. Wɔno mo deɛ ɔnu sɛ nipadua yi a wohu yi no, ɔkra biara nte mu sɛ no nti mebɛdwe no ɔkra ho. Me nua, nkɔmmɔ a me ne wodi amaberɛ a ɛberɛ nyinaa no meka Nyankopɔn asɛm kyerɛ wɔ no, ɛyɛ ɔkra no a ɔte meme wo no nti na mebrɛ. Na nyɛ saa nipadua wei. Nipadua wei deɛ wonim sɛ sesiaa no na ago. Me nuanom, sɛnea wosi huu me no, mfeɛ bɛsa aduo no yɛatwa mu no, na nka meyɛ nnipa soronko koraa. Ɛnso so nipadua no ɛgu nte no, wohu sɛ sae bebree ɛwɔ nipadua no mu. Ɛna mehuu me yɔnko bi a, me nuanom, mehuu no finhyia bɛsɛ aduasa na atwa mu yi, mehuu no no, sɛ yɛankyerɛ me sɛ wɔni a nka mahu no, firi sɛ ne nipadua no asesa koraa. Nti nipadua wei ne deɛ ɛsesa nti nyɛ no ho. Nipadua no ebi nya adagye na yɛsiesie no na ebi nom de artificial bi hyehyɛ mu no, me nua dɛ wobɛyɛ nipadua no biara no ɛduru mmerɛ bi a Bible so ofiri dɔteɛ mu ɛhɔ ara na wɔbɛkɔ. Dwene ɔkra no a ɔte nipadua no mu, ɛfiri sɛ ɔno deɛ ɔnkɔ dɔteɛ no no bi, ɔno no ɔkɔ akɔtwɛn kɔpem berɛ a Kristo Yesu bɛpie n'animuonyam mu na wagyina n'anim abu akonta. Me nuanom, momma yɛnsoro Onyankopɔn na yɛnni ne nsɛm a ɔka no so, ɛsiane sɛ n'asɛm bi a ɔka no yɛ nokorɛ. Nnipa bebree a ɛwɔ Ghana ne amaama ahodoɔ so aka no susuu sɛ yɛ nyamesomfoɔ, nanso de biribi a wohwɛ bi akɔyɛ honam nneɛma, nti na saa nsɔrensɔre no aba sɛ obi sɛ ɔtɔn soobodo, obi sɛ ɔtɔn Yesu mogya, obi sɛ bɛgye stika, amanfoɔ gu soɔ no, ɛnyɛ nyamesom na wɔnom pɛ, na mmom wɔhwɛ sɛ wɔbɛdi yie wɔ asase yi so. Me nua, wo nua Paul, kasa a me ne wo kasa no, ɛnyɛ yiedi a bɛgyina asase yi so na me ne wo ka ho asɛm, sɛ no deɛ a ka me nsɛm adagyeɛ, na mmom mehwehwɛ fapempa ama wo adaakye wowu akyi no wobɛdi yie, ɛno na ɛhia me. Ɛnti nkwagyeɛ asɛm na mede brɛ woɔ, na ɛnyɛ sɛ wobɛnya sika, w'adwuma ɛbɛkɔ so, wobɛnya yere, wobɛtu kwan ne wo maame na ɛyɛ woɔ, papa na ɛyɛ ne saa nneɛma no a ɛnɛ asɔfoɔ no aba no ɛɛkeka no, ɛnyɛ no ɛna yɛde nam. Church of Christ foɔ yɛ botae ne sɛ wobɛnya nkwa na daakye wofiri seesei asetena yi a yɛn deɛ nim sɛ bɛtwa mu no a wanya baabi atena. Na ɛno neɛ ne woka ho asɛm. Nnipa bebree mpɛ saa asɛm yi, mebaeɛ na mbɛtena na meyɛ praise ɛna fansa to yɛfunu so ɛna yɛseyɛseyi a nka nnipa abu ɛɛhwɛ me, but ɛnyɛ no ɛna ɛhia me. Ɛnyɛ wo sika na meepɛ, na mmom mekyerɛ ɔkwan a wobɛfa so ɔbɛnya adagye, nti wobɛnya nkwa. Me nua, wonya adagye a kɔkɔ sa Church of Christ foɔ, na saa nsɛm a me ne woka yi, wɔnom bɛtumi aboa wo ama wo nso so nkwagyeɛ atumi adi mu. Yɛ nnipa nyinaa na gye saa asɛm yi to mu sɛ nnipa wu a ɔsaa tena ase bio. Sɛ ɔkenkan Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan ɛti ɛyɛ ɛdunum kyekyɛmu a ɛyɛ baako ɛrekɔ si na awieeɛ no a, ɔsomani Paul kyerɛkyerɛ Korintofoɔ yi mu sɛ, sɛnea wodua adeɛ na ɛporɔ ne sɛ afifi no, saa ne nnipa nso so wuwu ne yɛdua wo a wobɛsan asɔre bio. Kyerɛ sɛ there is life after death. Ye wu akyi no nkwa wɔ hɔ. Paul ɛtwerɛ akɔma Thessalonica asafo no, ka kyerɛ wɔn sɛ moma ama werɛ ho koraa, na wɔn a adeda wo Kristo mu no, wɔn a ɛwuo no wɔfrɛ wɔn sɛ wɔn adeda, wɔsɛ wɔbɛsan atena ase bio. Ɛnti na kyerɛ sɛ ɛwuo nya adeɛ a ɛtwa nnipa yɛ nkwan ɛto koraa, na mmom sɛ yɛ asase so akwantuo yi ɛbɛ wie yi a, yɛbɛsan asɔre ɛwɔ nkwa foforɔ mu a ɛnyɛ saa asase yi so. Na me nuanom, ɛno ne asɛm a me ne wo ɛrekyɛ dɔnhwerɛ mu. Meba abɛma nhwɛsoɔ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa anaasɛ nnan ne yɛde asɛm yi aba awie yɛ, ɛde akyerɛ sɛ ampa ara yɛ asase yi so akwantuo bɛ awie yi a, sɛ nnɛ yɛwu a na yɛkra no m deɛ ɔma awie yɛ, na yɛkra no tena ase bio. Na deɛn na bɛmmea hunu sɛ yɛkra tena ase bio no, na yɛpɛ sɛ yɛhwehwɛ kyerɛ kronkron no mu na yɛka ho asɛm. Deɛ di nkan no, yɛbɛkenkan Mateo sɛmpa tie yɛ 15 Dunson kyekyɛ mu ayɛ mmienu kɔpem ɛyɛ nnum no a ɛhɔ ɛyɛ Awurade Yesu Kristo ɛberɛ a kɔɔ n'anim kakra sɛ ɔkɔbɔ mpaeɛ na ne nipadua hoaeɛ ne hyerɛeɛ no twerɛ no se nnipa bi a na ɛwu mfinhyia bebree na saa nnipa mmienu yi ɛhyia Yesu na yɛ hwan a wɔsɛ Moses yɛn nyinaa yɛte Moses din da Yesu Kristo ba asase so no na Mose ɛwu ɛkɔ mfinhyia ɛbɛ sɛ what do you call it 1500 years mfinhyia apem ahenum ansa na Kristo Yesu ba nanso so obi a wawuo saa mfinhyia bebree mu no oyi ne ho ade kyerɛ Kristo sɛ Kristo meda so mete ase ne nipadua no deɛ na yɛsie no nanso Mose no ankasa na yɛ ɔkra no oyi ne ho ade na wɔ sɛ nyɛ ɔno nko Elijah soso yɛ obi a wɔno so Kristo Yesu wɔbaeɛ no n'akyi bɛ sɛ mfinhyia bɛyɛ sɛ ahanson kɔ akyire ansa na Kristo Yesu ɛreba na Elijah awu kɔ dadaada nanso so Elijah nso so ɔne Moses yi wɔn ho adi ɛkyerɛ wo deɛ sɛ nipa wu a nipadua no na yɛakɔsie deɛ nanso ɔkra ne deɛ ɔda so te nkwa mu afei ne ɛtɔ so mmienu a yɛde bɛyɛ mfato ho akyerɛ sɛ ampa ara nipa wu a ne wu akyire no ɔsa atena ase bio Lucas mpa te yɛyɛ edu nsia kyekyɛ mu a yɛdu nkuro kɔpem aduasa baako no ɛhɔ nso so no yɛka agya Abraham wate Abraham din pɛn Bible kyerɛ sɛ agya Abraham ɛna owura bi a yɛfrɛ no sɛ Lazarus a na nyamesuro wɔ ne mu nanso na ahia no kakra wuuyɛ na ɔkɔtoo agya Abraham n'anum ɛna osikani bi so a wamfo onyankopɔn asɛm ɔno nso wei ɛkɔkaa Lazarus ho ɛna ɔmokɔtoo agya Abraham na ɛhɔnom no na wɔnom di nkɔmmɔ obi a wawu ameyɛ sie no Bible nso osikani koraa de wuuyɛ yɛ na yie kamakama yɛ obi a wawuo ameyɛ sie no no afei wɔnom di nkɔmmɔ nti ka ɛhunu sɛ nkwa wɔ yɛakwantuo yi ɛbɛ awie yi a akyi no nkwa wɔ hɔ n'ano na yɛhunu sɛ Abraham ne Lazarus di nkɔmmɔ na osikani no koraa de asesrɛdeɛ to Abraham anim sɛ wowura mesrɛ wo a sukɔm de me soma Lazarus na ɔmfa ne sateɛ nkɔbɔ nsuo mu na ɔmfa mmɛdwodwo me tɛkyerɛ mu obroni sɛ there is consciousness in that land of what the dead nipa no a ɛwuo no asase no a yɛkɔ soɔ no yɛka sɛ conscious akyɛ sɛ w'adwene mu da hɔ wohunu neɛ ɛkɔ soɔ ɛsiane sɛ na nipa yɛ wawuo no ɔnom ɛyɔ conscious ɔmyɛ conscious ɛsɛ ɔma adwene mu da hɔ no mu deɛ ɛkɔ soɔ nti no osikani no hu Lazarus no a na wɔ ne te fie no nti ɔsrɛ agya Abraham sɛ ka kyerɛ Lazarus na ɔmfa ne taste yɛakɔbɔ nsuo mu osikani no kae sɛ bia no ɔwɔ ansa na ɔbɛwu efiri honam mu aba ɛyɛ asamado hɔnom no na ɔwɔ anuanom num a wɔn nso wɔmamfa nyame sɔ no a nti nkɔsrɛ Lazarus Abraham sɛ mesrɛ wo ma Lazarus ɛnsa nyane ɛnkɔ nipadua mu bio na ɔnkɔtumi nuanomfo Abraham sɛ daabi obi wu a ɔnsa nkɔ bio nti wo nuanom yɛ Mose ne adiyifoɔ no wɔ ɔmontie wɔ no me nuanom nkɔmmɔ ɛrekɔ so kyerɛ sɛ people are conscious sɛ wɔnom adwene mu da hɔ wɔnom hunu neɛ ɛrekɔ soɔ obi ɔtumi ka sɛ sukɔm de me obi a wawuo no wɔse sukɔm de me de te aseɛ sɛ wowu akyi sɛ yɛama nsa w'adwene yɛ ɔ sɛ wowu no wɔawu a ɛnyɛ saa kwaku mmɛn no sɛdeɛ naano no akeka nsɛmmi me koraa deɛ mebrɛ ma menwo koraa na menkɔ daabi o wowu a na wonkɔe sɛ saa ne te a kanya ne sɛ mu nnuapɔ a mebrɛ yi bra me kasa sɛ maka kyerɛ mo sɛ mewɔ Ghana na mekasa yi right mabɔ sɛ meba holiday kakra ɛnso so wo ho hiahia me ne daakye wobɛnya nkwa ma wo kra nti no ɛna mekɔ so a ɛrekasa sɛ ka asetena mu deɛ nko ara deɛ a nka ade ntina ɔwɔ sɛ mebrɛ me nuanom na mmom no menim sɛ wowu akyi no nkwa bi ɛrebɛba a sɛ mankasa nkyerɛw na woanyɛ ho adwuma ansa na wuo no aba a wo ho bɛkyerɛw papaapa ɛfiri sɛ wonyɛ firi seesei asase so a na obibiaa baawieyɛ sɛ wote w'ani wɔ asamado hɔ a woyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie sɛ afei no wapɛ sɛ wosakyerɛ a woadwene a ɛnyɛ yie nti meka kyerɛ na woayɛ no nnɛ deɛtwa to a mede bɛka ho na yɛde yɛadesua yi ɛbɛɛ awieeɛ no yɛkenkan firi adiyisɛm yohane adiyisɛm ti nsia kyɛ mu a ɛyɛ nkron kɔpem dubaako no ɛhɔ nom so so yɛhu nnipa bi a wɔnom so wuiyɛ kɔ asamado na wɔn kraa no ne onyankopɔn di nkɔmmɔ na wei nyinaa de adanseɛ sɛ ampa ara nnipa wu a wowɔ kraa wɔ hɔnom a ɛkɔ atemmu yɛno woadwene ho ɔdwene saa nɔho aho nnipa no ho na mmom no wo deɛ wo nam mu nneɛma nko ara na wodi akyire nti na wosɔre a wo sɛ mekɔgye yesu mogya mekɔgye cross ato me kɔn mu mekɔgye sticker abɔ me kaa ho mekɔyɛ se saa nneɛma nyinaa yɛ abosonsom nneɛma no ɛno na asɔfo aba na ani adiyifoɔ no wɔn de ma nkurɔfoɔ sin sɛ ehu abɔ nnipa ahokyerɛ wɔ nnipa so nti wɔnom yɛ mo saa a na wɔn anya mo sika adi wo nua paul nyɛ me botae ne sɛ wobɛdi yie ho asɛm na meka daabi o sɛ amanneɛ ɛwɔ mu no sɛ yɛhunu no yɛtena mu na sɛ akwantuo yi ɛwɔ asase yi so ba awieeɛ a yɛ nnwom no ɛto yɛ ɔ sɛ owura pa mɛba wo nkyɛn na maba abɛhome ɛwɔ soro fie hɔ ɛnwom no ɛwi a mɛsa atoa so ama woatie ɛpo no wagya hɔ po no wagya hɔ nti na meberɛ yi sɛ mɛbɔ abɛhome ɛwɔ soro fie hɔ na no na me nua a wotie me pɛ sɛ wotie saa asɛm yie ɛfiri sɛ wo nkwagyeɛ ho ɛhia wotie no na me nua wohyɛ ma nnipa foforɔ so so ɛte sɛ sɛ yɛn nkwa yɛ awieeɛ ba awieeɛ a na yɛkraa no nso ma awieeɛ na asɛm a ɛkenkan adiyisɛm ɛtie yɛ nsia nkyɛ mu a ɛyɛ nkron ne dubaako no asie ne wɔ se mekan a mekaa no borɔfo sɛdeɛ da nyinaa meka no mɛbɔ mmɔden ase mekyerɛ mu twii ama wɔate ase na mmom wowɔtwi bible na wotumi kenkan twii a nka faeɛ no mmom na kenkan yohane adiyisɛm tinsia kyekyɛ mu a ɛyɛ nkron kɔpem dubaako no wɔ se when he opened the fifth seal na ɔtee nso ano a ɛtɔ so enum ano no I saw under the altar the souls of those who have been slain wɔ se na afɔrebukyi anaasɛ no mehu akra a na wɔayɛ dɛ wɔakum wɔn for the word of god and for the witness they had borne ɛyɛ onyankopɔn asɛm ɛne adanse a wodiiɛ nti wɔkum wɔn mu no wɔ se ɔhu wɔn kraa no aha yohane ɛne nyame yi kyerɛ no o neɛ kɔ so wɔ asamado neɛ kɔ so wɔ akra no kurom no nyankopɔn yi kyerɛ no sɛ yohane nnipa wowu a na wɔwuoyɛ o wɔ baabi a wɔretwɛn na deɛ na ɔhuneeɛ ɔ se they cried out saa nnipa akra nnipa no a ɛwuwuo no a wɔn akɔduru asamado hɔ na wɔretwɛn no wɔn mu di nkɔmmɔ teme no ɔ se wɔn mu teteamu de denden teamu so teamu na deɛ na wɔka ɔ se they cried out with a loud voice O sovereign lord holy and true how long before you judge and avenge our blood on those who dwell on earth nokwafoɔ onyankopɔn ɛnkosi berɛ bɛn ɛna wobɛtɔ wobɛtɔ yɛmogya yi ɛso werɛ ɛwɔ wɔn a wɔte asase so na wɔka wɔn a ɛkunkum wɔm saa nnipa yi they are conscious of the fact that obi ne kum wɔn mo deɛ mpɛ sɛ wɔte aseɛ no sɛ nnipa wu a no wawu wɔnim hwee saa nipa wu a onim biribi na wotie saa nkurɔfoɔ yi a wɔn mu hunu sɛ obi na ɛkum wɔn te wɔn mu bisa nyankopɔn sɛ nkosi da bɛn na saa nkurɔfoɔ na ɛkum yɛn no wobɛtɔ wɔn so werɛ me nuanom nipa wu a na nyɛ noaa no no dabi o na nyɛ noaa no no nti wɔn a ɛwu firi adam pɛn so bɛpem sɛ me ne wo kasɛɛ no wɔn mu nyinaa ɛretwɛn na wɔn mu nyinaa ni bea baako a wɔn retwɛn na mmom asamado hɔ no wɔn korɔ no a ɛyɛ ɔsaman ne kuro no ɛyɛ ɔkra ne kuro no yɛ wɔn nkyɛmu mmienu yɛ wɔ bea a yɛfrɛ no sɛ paradise ɛhɔ na akra a wɔyɛ papa no ne nyame tee wɔn ho no ɛwɔ kristo yesu n'ahenni a nansa na safo no mu no wɔn retwɛn ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu nso a yɛfrɛ hɔ sɛ what do you call it amanehunu kurom no ɛyɛ bea akra a ɔmo amfa kristo yesu ɛne onyankopɔn anyɛ hwee wɔ ɔma mu wɔn ebinom mpo so so asusu sɛ yɛ sumyame nanso so no ɔma nkurɔfoɔ daadaa wɔm ɛhɔ na saa kra no so ɛrekɔ akɔtwen me nuanom na saa kra yi a ɛwɔ ɛyɛ paradise ɔnomɔtwen no ɔmo ne bisa nyankopɔn sɛ kosi berɛ bɛyi ɛna nkurɔfoɔ a wɔm kunkum yɛ no wobɛtɔ wɔn so were na ɔsoro nyankopɔn kaeɛ ne sɛ ɔse ɔmaa wɔn atare fitaa ɛna ɔka kyerɛ wɔm sɛ montwɛn kakra kosi sɛ mo ankasa nso mo fellow servants ɛne mo brothers no ɔm so so no ɔm bɛba no awie pɛ nti me nuanom menkasa nkwakyere metwe w'adwene asi so nana mebɔ ne tɔ fa deɛ ma wote yie nyinaa ne sɛ the final state of man nnipa yɛwieyɛ ɛɛduru adeɛ ne yɛhu yɛde ka nso yɛahunu sɛ nnipa wɔɔbɛn wɔwu a wo bɔde no ɛsesa nneɛma kyesa wa wanhwɛ saa video ne bie no kɔ na kɔ me face page me facebook page youtube ne yɛkeka ho na kɔkɔhwɛ bɔde ne sesa afei finally ɛwuo ba deɛ ɛsi ɛwuo no ɛba a nneɛma mmiɛnsa ɛkabɔ mu ma nnipa yɛ ɔteasefoɔ no saa nneɛma mmiɛnsa no mu tete na ɛno na ɔsɛnkafoɔ sɛ nipadua no ɛsa akɔ asase ɛyi wo firi mu mu na ɔkra no ɛkɔ agye nyankopɔn a ɔde maayɛ no nkyɛn sɛ ɔteaseɛ ɔkra no anaasɛ honhom a nyame home gu wo mu no ne ɔkra no kɔ agye nyankopɔn de maayɛ no nkyɛn ɛne ɛhunu sɛ okay sɛ ɔwuo no ba a ɛfiri hɔ no nkɔpem sɛ kristo bɛba no deɛ na asi na ɛno na yɛakyerɛkyerɛ mu sɛ nnipa woyɛ conscious sɛ w'adwene ɛda hɔ wohunu wotumi di nkɔmmɔ ɛyɛ biribiaa yɛama mo nhwɛsoɔ metwe w'adwene agyina so sɛ onipa wowɔ baabi a wobɛkɔ na wasa akɔtoa wotwɛn a wotwɛn kɔpem sɛ awurade yesu no bɛba nti mɛmfa wo nyame som ni agorɔ me nua sɛ wonhwɛ onyankopɔn kyerɛ kwan na nkɔ asɔre a ɛto yɛ nsa frɛ church of christ foɔ yɛbieyɛ kwan ama wo ɛne dɛi to anammɔn church of christ baabiara a wobɛhu ɔ no ɛne wɔ nkɔnkɔ so na wɔnommoa wo sɛ wobɛhu no sɛ nneɛma ka yi soso no wopɛ sɛ me nso so mɛboa wo a wobɛtumi atɛste sɛ bia mewɔ saa kuro wei so kyerɛ me baabi a church of christ no me nua nkwagyeɛ hia na momma honam mu nneɛma yɛ materialism no yɛadwene nkɔ so saa abonsam na ɛde saa nneɛma no nyinaa daadaayɛ yi wɔgye tuutu nnipa bi a wɔmofrɛ wɔ sɛ nyame nnipa ne asɔfoɔ ne adiyifoɔ a modi wɔn akyi no ɛkwan abonsam pɛ sɛ ɔsɛe mu no no nti saa soobodo ne nneɛma nneɛma a mogyegye yesu mogya no nyinaa no bonsam kwan a wɔpɛ sɛ ɔfira w'ani no wɔsɛe wo hwɛ nnipa a ɛdi saa nsɔre no w'akyie nso nyɛ hɔ na nkwagyeɛ nam sɛ saa nnipa nyinaa honam mu nneɛma ɛna yɛpɛ ba nneame ne wɔka no ɛyɛ honhom mu adeɛ a mede ma wo sɛ fɛsiesie ho na awie berɛ no woanya nkwa ɛfiri sɛ sɛ wo soro akwantuo yi ɛbɛ wie yi a ɛwɔ sɛ wotumi ka sɛ wura pa mɛba wo nkyɛn nyankopɔn no mmoa wo nhyira wo me nua hyɛ me video yi sɛ wohwɛ mu youtube a subscribe to my channel fa kɔmma wo nua bi no na wo ankasa so yɛ wo kra nkwagyeɛ ho adwuma ɛfiri sɛ wowu akyi asɛm ɛda hɔ no mo nua paul makra mmɔ
Me tu pa na posso e fie, amen.